kati kyoyina kukola to prepare weetukuze. How do you kwetukuza? Sanyiwa, sanyiwa, sanyiwa mami wange, sanyiwa Orlando. At this time, learn to forgive. Learn to let go of fear, shame, guilt. Kukula ntoli wa amani. Be releasing ebigende. Raise your frequency. Stay in gratitude. Beera musiimu. Mu bulungi oba mu bulungi oba mu bubi twebazenga Katonda, twebazenga bwebaza ebigambo byaffe birenga bitono weewaawo si weewaawo. Ekintu ekibaddewo ekibi kiri mu kutuligalinga. Abantu amuze kuzuukuka olw'okuba nti mulaba jjajjaawo akola. Otuuka musezi nga jjajjaawo akola, taataawo akola naawe okola, mwena munoonya ssente, teri yawummula. Obutunula n'obikwesoninga n'ogamba so nange era kutuuka myaka jjajja gye yalimu nga nange byebimu. It creates a shift. Ogenda kumanya, oh, now. Let me be grateful. Change. I want to start doing things with love, kindness, amazima. Bera muzukufu. Today's call, rwali lukugamba, bera muzukufu. Participate, engage in all activities that are rewarding spirituality. Bolaba. Engagement activities na ziri mu line ya spirituality, engage in them. Waliwo abantu twasomye ku tuli mu kuzimba olusoste bintu bingi olusoste bimulaba bisooka okana kusisimu ndaze mbadde mba groups of other people you have met ne stilu temana bakubitegeera. And there is no day we are going to come here tubirenga bannansi tubirenga tuyimbe ekyo aba balina okuzimba ekibuga bajja kukizimba. Abagala kubeera ba stakeholders, ba pillars, ba founders, abagala kubeera contribution plan tuziyina mwezi yomu. Stay awake, spiritual alert, olwali ogamba omwoyo gwo. Aba mukiyita ekintu, your intuition is waking you up. Ekube ngombe, gwe mulanga guli. Listen to that kagombe akaba malaika. That's a divine signal ekugamba nti yesawa omuvinge on. Yesawa o shifting e. Bera mu position. Ngeyambako your physical state, emotional state and spiritual state. Okukungana zibere mu kifo kimu. Your physical state, emotion, spiritual state. Zikungane. So, rapture is not about escaping anything. It is a return to the source, return to the divine. Rapture is gamba oli mukutolo kwave muza. So, but what are the bigambo bino? Teweta kusoka kufa. Ogenda kulaba kwe, ogenda kuzimba bugaga, ogenda kusiga, ogenda kuziba structures. Abazu kumbe ogenda kusigala. Ne holy source tuja jizimba, abana bali sigala omu. Baja somero omu, baja kula chibi. Sisi mwenye bintu bigenda kuba obingi. This align and stand up. Stand up. This is spiritual awareness. Elevation. To elevate your frequencies. Yenjo gede chi. So, let's just awake to the okay. A year up chie yo. Bobo we take a day. Kubira mukame ingaliza amanyi. Love, peace. And light.